Another brain rush production.
All of them, explore them. Dilibe chuma, dilibe kali komse. Koma befuni sisa ukala niti momo use. Yeah, yeah, ni tumeni, ni salolela kuli komse. Wala utenga wache nyezo fike pali pomse. Ni tumeni, nkayanja nise awoi wao ndia zao. Chofuni kandi banjalo, nanga kapita samala ndani ya nao. Ana wasala kwa ango zuzi kwa nao. Ni tumeni, nkawa uze awo. Atiwe chipanda tusaka na kala popo. Kumuti ya kulila ninjala gogo. Wanja kwa nilisa zina lijala mbombo. Ni tumeni, nikafike gongo. Kawa chile moto wase ya katele popo. No matter billions, fire burn blood money. Wasi miss, zako kwa zufu na money. Nilibe chuma, nilibe kali kongse. Kuma befuni sisa ukala niti momo use. Yeah, yeah, ni tumeni, nisalolela kuli kongse. Wala utenga wache nyezo fike pali pomse. Hela tapi pa top match, haka choka tatamash. Ama nyanda jese chakala kwa muklas. Ukayamba conversation ama kuponya kutrash. Akuti wa ondi another crash. So Lord hear me, send me dead, one be dead. Dazi witesa kuma wose, everyday. Tiko ni mpila, gonna ten one day. De, city topa kupempela. Ni too many, nikafike konko. Wayalusa nzake fupa wabemba ya sobo. Kuchulusa mango wae, sasa kumamba soko mela sonko. Zai ya paliba masunga loko. Nilibe chuma, nilibe kali komse. Koma befuni sisa ukala niti momo use. Yeah, yeah, ni too many, nizalo lela kuli komse. Wala utenga wache nyezo fike pali pomse. Send me there. Sisa nafike pachipele chifukwa cha kusatiwa na. Ni too many. Sisa na wanongeke chifukwa cha kusatiwa na. Nilibe chuma, nilibe kali komse. Koma befuni sisa ukala niti momo use. Yeah, yeah, ni too many. Lola kuli komse. Wala utenga wache nyezo fike pali pomse. Nilibe chuma, nilibe kali komse. Kuma befuni sisa ukala niti momo use. Yeah, yeah, ni too many. Nisa lola kuli komse. Wala utenga wache nyezo fike pali pomse.